Lete mudundo, yeye anasema kamata pindo. Cheza serebuka, lete mudundo, yeye anasema kamata pindo. Cheza serebuka, lete mudundo, yeye anasema kamata pindo. Cheza serebuka, lete mudundo. Sakarati agenda, siri agenda. Sakarati agenda, agenda. Never, 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 no. Adui zangu wawanipatingo. Maisha yangu yamekwenda viral. Yesu wamenifunga ramba sirio. Adui zangu wamebaki na video. Oh, I am a fighter. It is better. I am a fighter. It is better. Nitapindua agenda, nitaharibu agenda, nitazifuta agenda, nitaharibu, nitangangana ngangana rararara, kama defender. Nitangangana ngangana rararara, kama defender. No retreat, no surrender. Yeye anasema kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo. Yeye anasema kamata pindo, cheza serebuka, lete mudundo.